Ata kulire kitongole kivunanyizibwa kubiwerezebwa ku mpeo ki Uganda Communications Commission Nyombi Tembo asabye abayiya okukolera ku bwangu obw'ekika ekya waggulu ennyo basobole okufulumya ebintu ebyetaagibwa ku butale bw'ensi yonna. Okusaba kuno akukoze mu kutongoza enteekateeka ezatabamiruko w'omulundi ogw'ekkumi ku byempuliziganya agenda okutegekebwa ku Makerere University College of Engineering, Design, Art and Technology okuva ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno okutuuka ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omukaaga wansi w'omulamwa ogugamba nti okusoosowaza obuyiiya n'okunoonyereza ly'ekkubo buli omu gy'alina okugenda.
It is through such engagements that research moves beyond theory into practical solutions that create jobs, improve services, and drive inclusive growth. As we launch this year's conference, we reaffirm our commitment to strengthening linkages between academia, industry, and government. Market-driven innovation thrives in ecosystems where researchers understand industry needs, where entrepreneurs are supported to commercialize ideas, and where policy frameworks enable growth and
Choka ye amyuka kulira College of Engineering, Design, Art and Technology mu setendekero wa Makerere Kizito Maria Kasule agambye nti ensonga eno ey'obuyiiya erina okubanga esosowazibwa ebitagambika kubanga ly'ekkubo ku mulembe ogugenda okuddako gye gulina okukwata.
It will also feature an innovation competition involving ICT clubs from secondary schools across the country, an important recognition that innovation can and should be nurtured from early stage.